olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/Samoan. O suyo le Art Community au stadia wo lato taria ina le fuafuanga e lima tausanga mo le maenga wo whaingoa o le Arts and Culture Sector. Wanga nuu o le First Nations po tangata mua mua o le tunu olo o ngā tonu I nei whainga whabae. O se tō tino fōu le a whatuina fō I whengai ma whaseai ma tauputau te tongi talu whengai ma sā wanga mātanga ma whaelonga tangata fō I le au nanga. I le mai o le ono māsina sa whaieifeu tina inga wo whaelaulu alo ia I nei e le whainga mālo le whetarale Ne urua I whainga whaavae au pito I te le ua sui ai le whaputu ngā tupere mālo sa whaangana mō le vaenga leo le Arts and Culture Sector po turangatau I whaafiafianga ma tusinga ata ma leanga nuu. I te tonu le sefuru tau sangataruai sa whaetiti ai whaputu ngā tupe ia mō le Arts I le lua sunua tesmarfitu pasene per capita I te tonu le sefuru tau sanga. Pai mai le minister o le au unanga o Tony Burke, o le whaai unga ua whaia e whaatau nuu wai le whaalaulua ino le whainga whaavae fōlea I le Melbourne Live Music Pub.
Holding the launch here, it's a reminder that arts and entertainment is for everyone. Whether you're reading a thriller, a history or a poem, whether you're watching from formal allocated seating or from a mosh pit, whether you view art in a gallery or in a back lane from the side of a wall, our artists work for all of us.
O le whainga whaavae fōlā le wa whaingoa le National Cultural Policy, mo le isi lima tausanga wa whaingoa I fōi o le Revive, mai au fiai fuafuanga e whaalua le whaataunuina o ngā yoinga I vaenga o aoa onga ma le whaaputu ngā tupe e valu tesima le lima miliona e langolango ai. Aire o ngā tono le whainga whaavae le a taula iei I First Nations Arts and Culture. Ala iei ma se tō tino e fautua ina I tūranga tau inivesi, ma le whaia leo le First Nations Works I a po ngā ruenga te telefoi. O tamaita I pese la wiloa a poliki au stadio Deborah Cheatham sa whaafia fia le whaalauloina o le whainga whaavae.
In the language of music and the language of my ancestors, the people of the Yorta Yorta Nation, we pay our respects to the people who have been long time living here.
E te fulu tasi miliona ua whaangana mo le whaataunu wino le First Nations Language and Cultural Knowledge, le porkalamelea ia onga maulalo e ono sifulu. O le awhaia I fōi manitū la fono e puipuia ia I atatau, e kopi ai mea tō tino ala uwhaafiafia Indigenous ma poloka ai ma le whaatawina o ata le moni. O le iaio se no whanga whapitoa o le National Resting Place e tewina I mātua matua ao tangata na mua mua nofo ia le atunuu I la taua toe whaafo I mai atunuu I fafo. Ma lo whaia nei fo I nisio tau ma whainga e toe au mai ei nisio mea sina tāua a I la taua ia mai whale mātaanga I atunuu I fafo. Fai maida pāle mia o Anthony Albanese o ngā yo inga umane ye wha lau tele ai le mau mau wai o le malo ye wha tino le Uluru Statement from the Heart I lona atoanga.
It's also important, I think, to lift ourselves above the usual economic debate. This is about our soul. This is about our identity. It is so important because it's about who we are and being able to express ourselves and about our quality of life.
O le fono fatonu la le First Nations o le aofia I ma le tō tino fōfōfāfōtua lea e whaingoa o le Creative Australia. O se toe e whetuna inga ma le whaalau te leino le tō tino o lo oingoa nei o le Australia Council. E tō tolu I se tō tino le aofia I le Creative Australia, aofia I le Music Australia, Writers Australia, ma le Centre for Arts and Entertainment Workplace. Ma o le awhatulanga lava mionga te tawana ia I vaenga te itasi uma, ma whaia whautuanga I mata upepe o tutongi ma le saunga le mu I ngā luenga. O le awhia ngai fo I mawha se ae wha te tau I tutongi o ni winga mata ngā whai wha mahalo si le ngā luenga ma whainga wha ailonga tangata. O le āfua lava fo'i, ia le whesoswani tau tupe tu wina le mālo I le whalapaputonga e fuwe le tūlango ia ia mionga te tau nausta ia. Pa mai le pāle mia o le whainga wha vaele ai au fiai ma le whai au seisi ama noa fōu o se tangata tūsi solo ma ia wha mautu e ma whaiona kiriva ina se li poti I le mai o le tai tolu tau sanga e wha tau I tūlanga tau I anganuu.
And we will walk the talk. Mandating minimum remuneration for professional artists contracted by government entities to perform at Australian government events and functions. Because as important as talent and inspiration are to creation and performance, so are the hundreds and thousands of hours that go into it. The arts cannot be left simply to those who can afford to do it.
O tangata tu stala, tu siata mai la tau e siakina tu stu singa po editors, o le amaua la tau tupe pe ano no e tangata la tau tusi, ma tusi fai leo mai le fale tusi po le library, ma le amata faa la uloa le tu ai ngā whainga fau o le digital lending I le maasino I ulai. O le fuafuanga le nei e lima tau sanga e au fiai marang lango lango wa tuwina I tūlanga o ngā ngana ma tūlanga faa fia fia I tutonu a onga por kalame au fiai ma musika ma faa fia fianga. Uta mai tei pese ma le tusi pese foi o Dina Lynch le e faa mautu I Brisbane o sita mai tei Australia mai Taiwan foi la sa ia failo na sao tuwina I tutonu o faa taranoanga na faya o lea fuafuanga I tutonu leo no masina. Pai mai a ia, e wha moe moe o le whainga lea o le a telesona o ngā, I le wha mautu wina o le au wha fia fia ia maua ma mautu a la tau taleni I to tono o se talia.
It's so sad for me to see that as a domestic artist to find opportunity and sustainability in our careers, we need to go abroad. And hopefully with this national cultural policy, we'll see a movement where our domestic art and music and culture is appreciated here first and then celebrated and exported internationally.
O le tamaitai whai ata tifanga Rachel Griffiths, sa ia ta ua ua fia fia, ua whaanga I oile ma ta upu lea ma le saunga le mu I no fuanga whai ngā luenga.
That there is an external body, I think, has been a missing part of keeping women and people of all genders and races safe in workplaces. That's been something that's missing. So that's practical and on the table, and I think we'll have very real changes.
O Francesca Capillo, o le Office of Silipo, le whaatono le First Nations Arts and Culture, I le Australia Council, le ua whaingo nei, o le Creative Australia. Na ia whaeloa I le NITV e le o mautu ia, pe o le aia I se suinga I lana ngā luenga awa fia fia lava, wa mawhai fo I ona fai se whainga I le au whata wata I le moi.
Aboriginal and Torres Strait Island people have had their heritage and their remarkable art being utilised in ways without prior ownership, without any financial recompense or even just without any respect. And so legislation to address not only fake art but breaches in copyright, cultural and intellectual property rights is so important.
O le isi fo'i apoliki au stadia o se faiata tifanga, tu stala fo'i o Tony Briggs, sa ia whaelo e te leelo na wha moe moe wha tawi suinga, ma le wha poponga i wha putunga tupe, a wha mai a ia, o le manuia lava o le neifainga wha vae, o le ailoa ilo na wha tino ina.
And so, again, it's going to take time to understand what it is that we are able to take from this collectively and put back into the soul of this of the nation. We need to really sit back, soak this in, then get on with the job. I mean, we get on with the job anyway, and we have anyway, you know, regardless. So this will just be a boost to the very core of who we are, because we've always believed in what we contribute to this country.
O Paul Fletcher, o le so upu o le tuangai ma ta upu tau tusi ngā ata, wa ia whaeloa e leo matua I fia fia tele I le whainga whaelea.
A lot of hype, a lot of expectations built up. Now that it's come out, we can see there's not much new, and there's not much new money. A fair bit of what is in the National Cultural Policy is directions that the previous Morrison government was pursuing when it came to the arts. For example, the 30% offset for digital games. That makes good sense, but it's a policy that the Morrison government committed to in the 2021 budget. The emphasis on Indigenous art, on Australian contemporary music, we welcome that. And of course, that's work the Morrison government was doing.
O le nei la whainga whaavai fō wea o fiailis futas testimale vanu miliona tupe whaopopo mo le National Gallery of Australia I se porkarame whataita ina I aoina mai ai I ana collection o ata I whale tūsi ata umai le atunu. Whai mai le Federal Government po le whainga mālo o iai nei Australia o le talafata o le tupe ia me o le amaua iai le talionisi o whaputu ngā tupe po funding wa whaangana mo le whaleleia o mea whaleanga ina I le sio manga ma le whaamautuino le au ina mai o mea sina ma le National Gallery of Australia ma le National Library. O le lipoti tu whaatsia e Biwa Kwan mo le SBS News ma ua whaatliwina fo'i mo lou si la fia I le tātou ngana. Like, share, ma whaali sau fina ngalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.